mukanda turi kosha kimi nanda none baravuga ngo nwe yeah singira uwanu mvango nwe singira uwanu mvango nwe imi handira dukanda turi kosha kimi nanda none baravuga ngo nwe aha singira uwanu mvango nwe Jikoburi musi kare kare mungi tondo Uutara changona urana nyiri chondo Ibyo nunze byose nkashyira muri mukanda Bo atagiri nige mfatira wifata Niyi myibyana by'ikigari ngo nasara Namakundi yinatatana niraha Komeza guhiga ubu bukaro bw'inakwira Ngo ndebe niba nanjye nzakagwira Una matagi ya hagurutse arashaka ko nangara birenze nyagasani mana nyiza imbeba yereka inzira yuko nzifera mana nabara mana nabara twavuye ibyuya batureba dutigitaho bakiryamye iyi mihandira dukanda turi kosha kimi nanda none baravuga ngo nkwe yeah singira uwanu mvango nkwe Singiru wanu mvango nwe Iyi mihandira dukanda turi kosha kimi nanda none baravuga ngo nwe Ahe Singiru wanu mvango nwe Zanga gari nasetaga nazo koleri yarazifashe Maze nazo zinjiri shyamba Nizishaka kumvi mihanda Nona matagi ya hagurutse Arashaka konangara wirenze Nyagasani mana nyizi mbeba Yereka inzira yuko nzifera Mana nabara Mana nabara Twavuye ibyuya batureba Dutigitaho bakiryamye Iyi mihandira dukanda turi kosha kimi nanda none baravuga ngo nkwe Yeah Singira uwanu mvango nkwe Singiru wanu mvango nkwe Singiru wanu mvango nkwe Iyi mihandira dukanda turi kosha kimi nanda none baravuga ngo nkwe Ahe Singiru wanu mvango nkwe
Ngo nkwe